Obodo ndị odogwu, obodo ama ama. Ife adoke bụ ọnọdụ, obodo nwere ife. Obodo ndị odogwu, obodo ejeje mbanụ. Oke mmadụ bụ oke ihe, ịmana ha bụ mmadụ ndị ise.
Ise, ise.
Brother ma mta na.
Ise, ise.
Ha bụ mmadụ ndị ise.
Ise, ise.
Brother ma people.
Ise, ise.
Arakwa ezu ohu, ngoda na-emenu. Ise kpujide kiji ohu, ụmụazụ ndị egwodu. Chai, ebe nwa afọ. Ị na-emekwa ọfụma n'ose eme mma ka etose ka ị na-ekechi afịa ị na ovasi ka ị na ọgwụ dị ndịsi nekwa ọnwa disemba ka ị gọzi be ndị gị ị na ovasi ka ị na ọgwụ dị ndịsi nekwa ọnwa disemba nwanne m ka ị nata n'ụbịa gị obodo ndị odogwu obodo ama ama ife adoke bụ ọnọdụ obodo nwere ife. Obodo ndị odogwu, obodo ejeje mbanụ. Oke mmadụ bụ oke ihe, ịmana ha bụ mmadụ ndị ise.
Ise, ise.
Brother ma mta na.
Ise, ise.
Ha bụ mmadụ ndị ise.
Ise, ise.
Brother ma people.
Ise, ise.
Ịmana ha bụ mmadụ ndị ise.
Ise, ise.
Brother ma mta na.
Ise, ise.
Ha bụ mmadụ ndị ise. Obodo ndị odogwu nọ na mba ofesi. Obodo ndị odogwu nọ na Europe. Ụmụ anyị na-emekwa fụma. Ndị be anyị na-agbakwa mbọ. Anyị kwe n'ife ga-adị mma. A mere n'izu n'oge mere ọnwa. In the name of Jehovah, surely we go make a more. In the name of God, surely we must prosper. Imana ife dị rọta ata. N'ọka dị kwe chi nwanne m imana bịa zuru ọta ata. Ngwa ka ike n'onye ndu ise furukwa bụ okpu ọ bụ onye ka nnekwu maka ya a na-arapụ ise akanụ wee gbagbụre nwanne m His Royal Majesty igwe RN ilo ejebe aka alaeze a na-agba aka alaeze nụ oke mmadụ bụ oke ihe ịmana ha bụ mmadụ ndị ise
ise ise
brada ma mta na
ise ise
people
he say